dadka hadda ordaayo oo dadka kura astaagayo baa dhibaatooyin badan inay sameeyaan oo meelaha ka qaylinayo oo dad abaabulayo dhowaana meelo ugu yeerayo meel ka hadlaya cidaada way ka wada hadleen for example dad haddana maxay aynu dhahay waxaan arkayay Muse Mukhtar Gudo oo Facebook ka hadlayo oo aad u eetamayo nimayalaha waa la wada ogaya Muse Mukhtar Gudo dadkiisa uu la tartamay hal codna waa heli waayo macnaha kursi uu qaadi karna mar kuwa waxaa jira tartamay 25 cod helay haddana kursigaa layga dhacay hadduu 26 heli laana saa heli laana in 26 helaana ka